Tsonga press in the building.
Magwela, magwela, munada, hey.
Loko mi ni vona ni smile ni ri nexe. Loko mi ni vona ni hleka ni ri nexe. Ri ni khome hi tiwacheni, rirhandzu no twa ku nandziha. Ri ni khome hi tiwacheni, rirhandzu no twa ku nandziha. Wa ri tiva rirhandzu ri njhani? Komedi wa sheni wa itiba love ya nanzi. Yini komedi wa sheni wa itiba love ya nanzi.
You don't differ. More music at imanati.com.